hle abantu abami mama sengihlele hle engane zami Injabulo banta bami
Injabulo ma,
ngihlele kahle,